Yamaliza muna kisa wino banami ya inji giri zaba wakanyize chitese choku jiawe nkola hiyo kugabo voni ilo iliaba hizi kumotendero kwa PLE na baga mantino techijia kujiawe muze ugwa masomero kwenye gira mkube vigezo ugwongero kweli senkuli mguanga linabulirucha Patrick Kaboyo yesaba wandiswe chitongole chitaba masomero kwa wananyi ni mguanga chi Federation of Non-State Education Institutions nga tuguli denti vino ya tuguli denti vino kwa wade ya kubatochi mkustaba kwa sentebe uluchi kurufuzo lechi tongole cha yunebu ni Professor Celestino Obua yavayo mwezi ogwedde nategeza nti obonero obugabivu wa kumutendera guno ogwa kibiina ekyomusanvu mugeze bya kamalirizo abuwaliriza amasomero okubba ebigezo gategafuna obubonero obwa waggulu olugali okegettanirwe wabula Kaboyo agamba nti ensonga eziviiraako amasomero okwenyigira mu muze guno zisukka ku nkola ey'okugaba obubonero era yalowooza nti walina okubaawo etteeka eribagibwa okulungamya ensonga zino nga bwazirambuludde.
Baino kubawo nti ensonga yeteke yebyensomesa eyokwasesinga neyokweyongerayo mu kibiina ekirala esengekebwa obulungi eyo gye tuyita Curriculum Assessment and Placement Policy. Ekyo bwe kiba kiterezeddwa bulungi nnyo negana amasomero tegajja kuleganya obazadde kati waliwo essomero nga tolina obubonero obwo toliyingira geti zaayo togendayo kati ng'eggwanga lina kuteekawo omutendera ogumanyiddwa nti si mwana ayina buna butaano kazi aina ugenda masomero nga gomanyi waina kubawe mitendere mirare jirambikidua nga buli omwaji manyi kati yao.